Jamnyal lemon teddube hedibe Kumbital TV e tongori mudum ujunere temedi de noga sedidi taw nyalama ko nyalama amde sapo nay le wuro mor sitande ujunaji didi de noga se joyi tongolon her wuro don kala kisalode Allah yo woni men kabru ni menande ko dola Mauritanie dola Senegal Burkina Faso payen Nigeria Côte d'Ivoire dola Mali Maroc ngalten payen Gabon Ukraine e dolaji jentudi ni salmion to balon wonde en wonir don kala kisalode Allah yo woni men enen kala ei ni salmion hetianko be mujube non to gondon en wonir don kala kisalode Allah yo woni men kabru men en der leydi Mauritanie eɗen gandi gardiɗo dowla Mauritanie Mohamed Thiakhal Azouane o wawi towtorede jonde wattore jeeɗi ɓiire tawi kadi ko juɓɓudi koko fati tawi kadi ko union africaine toon to mala bo woni Guinée équatorial ene wawi o wawi tawtorede ndeɗon jonde ha hande to bangue eɓɓore to bangue gasgol eɓɓore wonande to bangue dawrugol ha tengti noon to bangue lundongo e ko fati ngal ɗon kaldigal ene wayno ɓe joɗinoma kono noon ene wayno ɓe lurodiri seeɗa ɓe donki famodirde to bangue juɓɓuri no ɓe potata wawde yettoroyade ngal ɗon kaldigal ene wayno sacta noon koye sactirde wiyetede sahara média ene wayno ɗum ɗon noon ene wayno ɓe kolli tan wonande ni on mo ganduɗa ponnoɗo joɗanade Birame Daoul Abidé on ene wayno koko geddi e jonde nde dañani arde tawtorede ha hande ko no mbiɗen ni to bangue lundo ngo dei ene wayno ɓe kolliti wonande kadi maɓe ƴetti to bangue jokkodiral hakkude mabɓe saabu ñande alet nde ene wayno ko alet hanke woni ene wayno ko nden tigui ɓe poti joddade gam ƴewde holto no ɓe potata wawde yettiroyade tawi kadi koto bangue ngal ɗon kaldigal gendi ɓe mbasa yaade e mbadi ceeragu ko wiyete ordre dispersé Babacar Abdoulaye ene wayno kanko dei ene wayno o jaɓɓama to bangue nokcotto sababude makko dañde jeenari walla teddugal manggal tawi kadi koye wawde tawtoremo sommet walla batu ganduɗa koɓe mbiyata ko yeso africa ene wayno ɗum ɗo noon ene wayno wonani e beelema dowla Mauritanie Samba Thiam ko président rendo mo ganduɗa biyeteɗo FPC ene wayno kankone o sarti o holli tan wonande to bangue dowla Sénégal ko golli ko o wi ko mojere nde ganduɗa ko dowla Mauritanie e dowla Sénégal mbaddi ɗum gam yidde teppude golle tawi kadi ko Birame Daoul Abidé woni tawi député Birame Daoul Abidé toon to Dakar ene wayno o wi ɗum ɗon ko ganduɗa fotani wonde sen gati ɗo ene waɗi bo eɗen gandi to bangue awo ngo ƴettiti kono itata laaɗi ɗe hande ɗe jeehi kono ko ɓuuri hewde hen mbiyen laaɗiɗe hannde cohli ko liɗɗi biyeteɗe pulpaɗi kono noon ko ɗum ɗon hannde woni ɗon kadi no mbiɗen ni e oɗo saaha kadi eɗen gandi maayo ngo ene dilli nde tawno ene waɗi keneli kewɗi eyi ɗum ɗo noon ko to bangue weeyo nowadi ɗum waɗi renoɓe maayo ngo kolli noon wonande yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe laaɗe tokoso ɓe yoɓe ndento e oɗo saaha to bangue jolnude naatde e maayo ngo saabu e ngol ɗisi hulɓe naate e oɗo saaha joni joni en jaltat dowla Mauritanie payeten ko dowla Sénégal tawren toon ko Farba Mbayla
assalamu aleykum bewɗa messi en calmini hettoroɓe Kumbral TV ɗoɓe goni ɗoɓe gonire nder windere nde en mbiɓe assalamu aleykum hono oɗo chroniqueur saha en mbatti e pular wonata ko haaloɓe jiyanɗe mumen e nder leydi te koto TFM golloto wiyata ko Badara Gadiaga kanko ɗo jaggama oɗo saaha altino jaggama o nowama ganduɗa to bangue dumbir non ɓe kolli tan ɓe pawi dow makko ko yaltinde kabaruji ɗi laaɓani te walla kadi ɗum ɗon yadani e gonka aada e yande e neɗɗo te ko neɗɗo mawɗo joguiɗo ganduɗa gonka to bangue dowla e gueɗe jewtiɗe e fannuji ko yewti to bangue kalirɗe te yadani e gonka ganduɗa porka waɗede e wiide avocaji makko ha joni yimɓe ɗiɗo ɓe jaggama hedde Fatick ɗum ko aljuma sappo e goho lewru ndu hen caggal noon nde ɓe gujji engrais te ko engrais o ko laamu ganduɗa wattoto hen kalis muɗum oɗo camion noon ene jolluno ken tolno temeɗi saka engrais o jagga caggal nde ɓen ɗon mbaɗi loskoji to bangue on ɗon ya garta on ɗon noon doknoon oɗoto hen caggal kadi nde wawani dallinde to ummi on ɗon marchandise e noone ko nden tigui ganduɗa ɓe gandi tigui on ɗon engrais ko dirtinaɗo ɓe mbi noon sa ƴeewino ɓe loskoji maɓɓe ko kolliri ko hen ɗum ɗo ko hunde mbaɗani juɓɓuɗi waɗani juɓɓuɗi mantininde saabu ɓe ƴetti ko yimɓe woɗɓe eno wayno gaari cooda engrais o te ganda oro sa be jeyta on don engrais ken tolna ujure temede jeenay tay non la muuy yamir ko ujure temetari be mbadi hen kadi ko kayra te kayra di kayra di fenande dum non be kolli dum don bertane wirtina ganda oro sa jaltugol on don engrais ko musu Allah wadi darde biro e wuro meden cikkite dum don koy commune mo bokke jallube koy falde de poror be do hamisi en non kado lana en non ganda chagal ndeke jolnano yimbe ganda lana jolnano yimbe e ko yirir bangi tacugol lana ka yuyu be kolli kam goto wa si fitan men be kolli non be do kambe hewbe mabbe jiya ko jongi woni kan jiya ko tonto cikkite be ya non ko gesobe chagal garmayo wonande ino wona mayo nganda Senegal eno taccano kam yari gese mabbe e kureni hewde non mbaawi kam lumbaadi eno wona oro sa ngam yettaade ngore e keddiide en eno ko dum don wadi ndani kam faabu wasde e rutade eno wona eno kam ba si fitanu mudum to bangi ya ngarta telbi telbi nyen sapoyna e lewru juwi e otrude avenir otrude indrala avenir en fannu didi fo non be kolli non saabi dum ko accident musta barton to Dakar eno wona ko dum addani nganda yimbe wonnobe gollo lawol ndani channel to bangi taccu wala ni ganda to bangi wirtondirde e yaade ganda e ko yurir bangi golle dum non be kolli kam dum don kam telbini ya ngarta ton to Dakar to en losko udiri gondon non fayiran ko do sa won tiwoyi uminodi ganda ton to lagde guerre ko ciangol ndiyam rokkar ko Dakar kesse mbure tiwa won be kolli gollo ciangol de be kolli tiwoji kewni bonnama hen dum ko nyale asen be mbi non dum adani ni ken tolno waktu sapo nay de do gure ganda do sa ndiyam teskam nakere hen dum sabi non losko udiri tan ngam yewdo do sa ko yurir bangi bunube di don tiwoji e fedde to bangi pinal e cioftal balli kedu en won ko taksko mabbe jangobe e kambe ne be dindiru to juma mabbe mawde yondo commune kedu ngam rendinde en won ganda to bangi rokirde bangi jijam be kolli ko do saabe ne ken tolno 34 ko report to bangi moftirde dum non fay ko hopital mabbe inirado Amadou Dansoko be mbi e fanara men wonno ko 55 moftirde ko do saami dañi 34 dum non ko hunde wande fayida e dido nyalli non min badum ko ngam dandude ganda to bangi pitali so be kal saami min kedo nakere ganda yiyam e wonno hopital mo Ahmed Dansoko be kolli non wala kadi chofrin to kedugu e wiide sori silla kanko ardi AIC mo kek mo kedugu te kam ganda oro sa jetti gondon miji hollirbe do skabe tan bari golle to bangi mantini do no feewi dum non musidbe am teddube e trobe comprol tv mi salmini on e calmi musidbe men Badjil Fall gorko mo koylil te ko directeur joodi omen voyage non e calmirden bani men debbo farmer ala inde ciam do woni no wonirin nyaagat mama Allah jam e jejjani e selmen amina ala san diallo girmo selmun wargey kas goni wurmu jibilante koy falde le podor do da messi hetrobe kumpral tv ha jango kar sa hawre welede Allah
ey ajaram forombayla non en calmini ton to kaskas tawi kadi ko Aminata Alassane Diallo en calmini kadi mawni meden tawi kadi ko on ganda ko Mamadou Soro si en calmini be dum non en calmini dendangal ko woni ton fuf ton to kaskas dawla Senegal forombayla en pay ton to leydi Burkina Faso dawla Burkina Faso pelle dini yanko be dey be lawi mon feewi de tawno be bi wonde ero balde to bangi réseaux sociaux di en wayno julbe en koyne hen no fi dum do non be bi ko yo dokko ko buri yawde e yashade ko ne tolno e temede didi e chapande joyi tawi kadi ko imam en wayno e yentre e wajorobe be do non dentini doole mum dentini sembeju mum be badi tawi kadi ko sensibilisation woni tawi kadi ko jeengal hirjino hirjino mango ngo ganduɗa kadi ene wawa ittude wonande ɗe ɗo gueɗe ɗe ganduɗa kantoride pawade e julɓe toon to leydi Burkina Faso dowla Nigéria Oumar Guey dowla Nigéria ne wondi e sunare kono noon pulago windere ene wondi e sunare oɗo mo ganduɗa biyeteɗo Mouhamadou Boary Mouhamadou Boary ko pullo eɗe gandi o jaako toon to dowla Nigéria ene wayno Hawrel Adial noon ngo Hawrel Adial komo yara e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi ene wayno ɗum ɗo noon kanko Mouhamadou Boary ari non de gandi ko general wonno o laami normal o laami ma laabi ɗiɗi hen gotol o laami ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e tati ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyyi o arti gongol to neɗɗo laamima laamtima futtigo no yiɗa futtigo gollima o arti gongol e 2015 woni ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko ɗo tigui woni o fellito o joƴƴini kono noon kadi ko kanko tigui hallotono ɓen ɓe ganduɗa wiyeteɓe Boko Haram o haaɓe mabɓe haarani ganduɗa hisne en do ni ma dendangal tabital pulagu fuf de tawno e de ngandi darne makko Muhammadu Buhari e de ngandi darne makko e de ngandi golle makko e de ngandi ko neddo ko pullo jiddo pulagu ne hedo besgu mudum kambe fu be kar ko fulfulde be jangar ko fulfulde ko dum tigi woni e jiji meje mabbe non yo Allah yurmo ya fomo kanko e dendangal maybe julbe kala en do ni mo non pelle fu ha tenfi en fait de tabital pulagu ha hande to do la Côte d'Ivoire non e de ngandi presidential badima ko non e odo saha to gari ko Laurent Koudou Gbagbo o wadi batake faade dum to gari ko to gari ko odo batake jafu don ko presidential odo batake non o fay koy e to gari koy fedde de ganda witende PPA CI en wayno o wi ko buri labde ko o mo yidi labbitinede ko yahara ko holko woni holko yahara ko holko woni o dum non ko alay sago dum be do labbitinede non khalisani non o mo yidi labede ko woni hen ko en wayno en wayno letro non en wayno ko goto e militaji makko windi e fay non koy o mo ganda to ker ko Laurent Koudou Gbagbo dola mali bitedo Amadou Hawa gasama ko en ngandi ko jeya ko tergal to gari ko lami be joni be wonande CMT woni to bangi general Assimi Goita e gomu mudum en non kanko non ko jagano do fronto leedi Côte d'Ivoire taw non o mahali bonka e Alassane Dramane Ouattara joni o gongdini o wonde mi nyaagi ma yafu o windi kadi o sakti o sari kadi o wonde mi wadi batakam huccirene mawdo dowla to gari ko Côte d'Ivoire yo ya fumi sabu ko jadal mojo maroko jumurtan non mbe nyaagi hen ya fu e kanko Mamadou Hawa gasama ko sardi yanke dowla Mali en wayno to bangi sembe kono leedi Mali e yaadi mudum sipelti fen en wayno be tuumama wadde gede kantori de ton to nokku mo ganda sar wuro wi rengo gosi en wayno non ko patri wonande yahobe enen den en wayno ko ben tinen sappo didi den non be nyane wuro woto wuro ngo buri badade ko wuro wi rengo gosi woni ko ti woni ko diiman Tombouctou en wayno don non en wayno be borjini don wala be bari don heewbe dum non woni ko dum non hunde ganda ande febani pento leedi Maroc en wayno mbaydigu to bangi dosgal ko ko fati e lamantire ndi ko fati e nyaawoji jafudun en wayno dum do non no mbaydir dum ni pelle de njaadani hen non pelle de njaadani hen e to bangi kadi ben mo ganda toppiri ko fati e nyaawoji wetebe jurisen e yimbe heewbe kanyum en kulli wonde no wadirani wona non foti wade kanyum en de njaadani hen payento leedi Gabon farmo bayda e de ngandi to dowla gamu e wodo saha xare mawlen ton xare ne non ko holko sabi ko landa mo ganda gardino do dowla Gabon landa e de ngandi ko Oumar Bongo ko non Ali Bongo ondimba e wono wodo saha non be ngol ko xare mawde gorfo en yidi arditare landa kaani heptude landa ka e wono dum do non e wono ko cedel mawde hande be ngori kambe be do be ganda hollum to rolo Ali Bongo hol keptolum ey farm bayla so tawi en gumo don en jeltata dongre afrinde payen tonto ukraine non eden gandi Donald Trump o habri kanko Donald Trump o wi maminel du to bangi ukraine maminel du be ron tagal kabirde tagal kalrode kala ko fati misilaji patriote dum don non o umrode tonto dowla risi eden gandi gila nyanden o holli tan o wi Vladimir Putin yo dartin ko wadata ko so wana dum kanko ne mo wallu be ro tabo o wiino nyanden walla rako eden gandi do ngari kefirti ko hande halal kado jango halta kado dola jidentuli chagal jonde hakunde on mo ganda ko Donald Trump le president juuy e dongre afrinde en wayno to bangi chakirle tonto dola jidentuli en wayno be kulitan wonande Donald Trump holli weltare mudum mawde sababunde ma golondrede don leedede sifondiri ede don leedede faati nandiral ha tinki non bangi julankagu gede kewre gele to nyabbe hay fof en wayno hankadi be dollars dentuli yidi golondir ko mabbe dum non dollars dentuli habara koy dowla Chine e dowla Russie e ha hande no mbide ni tan joni en payata e communiquer ji meden dum non ben ko ziara chairman jinar meden taw kadi ko Cheikh Moustar Ba yo yurmende Allah woni makko eden gandi wadar ko nyane sappo jeenay lewru juillet 2025 non yumi num ko fedde halabe nabe en wayno e gardugul mawni men si Amadou Alassane yemtul non e si Ibrahim Amel en wayno ko kanko jogi njubburi golle non tiagal ko sisibi jogi eden gandi dum kanko rewata lawol no bideni tan ziyara cherno Ndiaye Baro eden gandi ko do e noddi bo wadar ko nyane didi tawi gari ko lewru jeete biru woni 2 août 2025 ko ɗum noon rokkennoɗo kabaru eɗen gandi ko ceerno meɗen musidɗo men ceerno Moussa Ndiaye, min mbawa jokkodirde makko eko fayi arde ɗumnoon, min mbawa jokkodirde makko ɗum noon. Ha hande mbiyen to banggue goomu toppiringo fate mahgo Juma Cheikh Oumar ardi ɗum ko si Amadou Alassane. Goomu ngu noon to mbadi ndoro ndi ko ceerno meɗen musidɗo men Elhadji Amadou Kamil Barrow kanko ardi nguɗon goomu, ene wayno wondu noon e ceerno men jinnal men Elhadji Amadou Souleymane Diop joguiɗo konngol galle ceerno Diabaro. Ko projet ɗe eɗe gaara juuɗe on ganduɗa Elhadji Habiba Kouli Bari mo tongode 48 41 97 22, Dieng Amadou Demba kanko woni Kolal Koubal Payen toon to 3ème robinet, walla ni Payen Madrid ko Baro Amadou Oumar e kolaji ɗiɗi. Ene wayno holi tan wonande kuruji privé ene ngoodi, o caggal vacance uji ɗi ene woodi, o nodde e nde ɗo tongode soɗo jiiɗi heɓde ko laaɓi hen ko wonande waɗoɓe lycée, waɗoɓe collège, o wi ɗum ɗo ene heddi hayni premiére o. Ene wayno o wi ɗum noon ko 46 66 55 30, tonnoji ɗo mon mbawa heɓde ko laaɓi ko Bajouri La Pêche rendo jambre o 46 56 41 75. Ɗum noon en calmini docteur Ba Alousseynou mo Babab Louti, o woni ko toon to clinique mo cancer ɗo. Dieng Julde Ndiaye mawɗo men, Dieng Julde Ndiaye kanko no jarama e tonktude Compital TV, wasiyaji ɗi hani e wallodirde meɗen to banggueji ɗi foof. Ɗum noon kanko no jarama, eɗen gandi to darde makko, eɗen gandi kadi darde makko ha tinke noon e wonde mo guindiyanke to banggue aleñol ngol. Ɗum noon Dieng Mamadou Farba walalde Farba, Dieng Mamadou Farba walla mbiyen Farba Mamadou Thilel kankone en calminimo. Elhadji Alassane Touré eɗen gandi ko toon to ganki kon noon ko gonɗo ɗo, tawi kadi ko e noide bum noon en calminimo. Honorable député Khalidou Samba Siba Sow en calminimo, ɗum noon kankone ko ɗo woni, ɗum noon en calminimo. Ha hande La Wayna woni toon ko Sall Adama, eɗen gandi kankone ko Iba Médès Institut Ba Amadou ɓuranndiri du o wi noon banggue kuruji emin mbaɗa min kebla to banggue jangde caggal noon foftere nde. O wi guila ñade goho nduɗo lewru fuɗɗima, en wayno o wi wonde to banggue informatique o, o lebbi tati joɓa toon ko 35000 uguiya. O wi noon to banggue morol ngol ɗone kadi ko lebbi tati ko 40000 uguiya, kono noon ko an addata kaɓirde ma foof. En wayno to banggue électricité bâtiment ɗone ko libbinayyi ko 45000 uguiya, kono noon to banggue ñootol ngol o toonne kadi ko libbinayyi kono ko 40000 uguiya. Joni noon o wi kanko Sall Adama o wino wonde noon e seedam fagal, o wi noon toɗon jiiɗi heɓde ko laaɓi ko nodde e 46 86 39 16 46 98 89 73. Ha hande Aminata Sambayre Diaylo eɗen gandi ko en calminimo ɗo mona toon to Nokshot. Ha hande en calmini tawi kadi ko Farmata Baba Sall, en calminiɓe kamɓe kala. Eɗen gandi ko ɗo e Noidibou noon Samba Ba mo Hayme Dal, to wi noon kanko Samba Ba omo rutta dendagal bandira aɓe arnoɓe donaɗe saaha usare e jinnaɗo makko. Noon yo Allah windu baraji Abdoul Mamadou Sow, eɗen gandi ko toon to Zoirat o jeeya ko Fimbo, kono woni ko toon to Zoirat. En calminimo ko musidɗo meɗen, eyyi noon kankone eɗen gandi wonɗo heedi tigi tigi ha tengti noon e darlade ngol ɗo leñol. Noon eɗen gandi so tawi e naati Zoirat o wi Abdoul Mamadou Sow yimɓe fof eɗen gandi holi kanko o andira noon ko moƴƴere. Noon en calminimo. Ha hande mbiyen Oumar Baylel, kono en calmini Abou Koundoul. Ha hande Gaye Hamadi Samba ko toon to walalde ceermen jinnaɗo meɗen ceerno Ndembel Boly, eɗen gandi ko Sange Lobali. En calminimo kankone. Abdoul Malal Diop po ujunere jamma jammayel joguinoɗo ko Mouhamadou Touré tongode 46 47 91 75. Ha hande mbiyen Oumar Dembal tan eɗen gandi ko Dembayal Ba. Noon kankone en calminimo. Abdourahmane Fall Badjil Fall ko cukko directeur général o metta voyage ceerno men ceerno Harouna Ba Njol Ɓoundou mo tongode eɗen gandi ko WhatsApp Sénégal, noon mo tongode 77 630 70 13. Kono noon mo Dowla Mauritanie o jogui ko 42 92 15 16. Oumar Diababa Sow eɗen gandi ko Madina Fraise ɓe ceerno men ceerno Souleymane Mboupe, eɗen gandi kankone ko Dowla Sénégal mo tongode 77 651 52 29. Payen to Dowlaji Dentuɗi. Dowlaji Dentuɗi en tawat toon musidɗo meɗen ɓineni men mbiyen ko Demba Boubou Sy. Ɗum noon en calminimo, nde tawno eɗen gandi ko haaloplar mbiyata ko so hunde juuti ɓoyi Allah ne wela kono gongane ɗon. Ɗum noon en jettimo no fewi no fewi no fewi, nde tawno eɗen gandi ɓe mbi so tawi barke fadi duuɓi jingani renoɓe. Ɗum noon kankone Demba Thilel o jarama, nde tawno to gonden fof ko enen makko gondi do woni fof ko men o wondi e dum don webani non kanko ne eden jettamo e odon fannu kadi ko jikku makko tan o way hono la non tan yi en nebi en dartima de do halande de tawno heewi do neddo wurdata e neddo so tawi yalti nokko yijir neddo dum non kanko no jarama o won non ko Denver Colorado Ibrahim Fosso jaje Amadou Gissé e ngandi ko jowol kanko ne ko tonbe ngoni be jaraama kamben demba gasama kaja samba si hamti sile mbocce yentu non e chairman cherno Mamadou Ndongo en calmini be non ha hande ton to Columbus Ohio e ngandi won ton ko monument jaje ngaydi jombal tal en calmini be ton to dowla Espagne won ton ko gardido Computal TV Moustapha Messi en calmini mo ton to dol France Abou Modi Ndiaye chuko mako e ngandi ton to dol France Jareta Tumbo Haja Jara Tumbo, Amru Dembagai, Aisata Mamadou Diaw, Mbien Haja Polunyasa, En Chalmini Monumen, Abu Nyang, Non Dimi Folmata, Wedraman Talif, Andei, Abdraman Talif, Dembaka, En Chalmini Moko, Musidumen, Erengandi Fati Tumbo, Non Ko Madame Ka Fati Tumbo, Kambene Menjarama, E Tungturi Computer TV, Yata Uno, Webani, Non Kambene Menjarama, Non Dembaka, Fati Tumbo, Madame Ka, Onjarama, Chairman, Chairman, Aliou Yeri Diop, Dudal Iton Duncha, en bimo cellal jam ni tawno dudal ko woni itunduncha jangde hewa don Abou Djibi Sala Diallo en ngandi ko hayrbar en calmino mo gey Ibra non ngandi ko tonto nokchot non Saidou Samba Julde en ngandi ko jengjo non ande Babu Ousmane Touré ko tonto dol en bi Allahumma amin Baba Aliou Touré Cheikh Baba Aliou Cheikh Touré en ngandi ko dal haya kanko no jaram jinnaado men nene kaggo Diallo non en ngandi looji ni en jetto en bi Allahumma amin jinnaar men nene sassibele en salminum ko fonde jeri e de gandi en babi yidude makko saha ne jaden tonto wending en bimo kanko no jarama li tawno o heedi do bangi do jinnaado heedata do kanko no jaram el hadje janya en salminum tonto kaskas bien en salmini Abou Ngaïde e de gandi tonto kaskas non Samba Soro si en salmini be e de gandi ko ton tigi tonto kaskas Samba Sadio Diallo en salminum non e de gandi tonto kaskas Gabo Amadou Dikri Pam Baydi Pam ko non mbien jalma rabul cheikh nso mo gawinane payentor dowla Congo Brazza tawren ton ko monsieur de men Ibrahima Modi Diong en calminimo e ngandi darde makko kanko ne e ngandi o habara o tampara kadi so tawi a felliti darade Allah rukima fartangi wawde hebde gedal e lidin ganda kadi ka kodo dum don kadi wana hunde wende pontu norna be fu wala Congo nabe ngandi ko kalmi ko dum non kanko ne mbien mo yalla jundu balde mojina batane jundama kadi e ko wadar ko de tawno lana do Congo ha tinti to bangi wurwi rengo Pointe Noire sada wela sada meta a jukundurte Ibrahima Modi Diong sababu de makko wonde neddo labdo re jukundurlo e yimbe be kadi chafro to bangi deglo problema ji kewdi ko alda e sardi sans condition non kanko ne o jarama en calminimo Mamadou Ngaïde ko tonto dowla Congo Brazza e ngandi ko Pointe Noire en calminimo si Mamadou Mokhtar e ngandi hande o woni ko tonto Liseba en calminimo Chilel Demba Gourou fouru non en calminimo mawdo biegise mabu fulu ganke en ngandi ko mabu jontado en calminimo silay mbocce mamadou mbocce en ngandi ko tonto kaydimbe joro pen dungel jinnaare meden kaw ten alsan jibi gay kanko woni mawdo wuro dungel en calminimo kaw samayle cham en calminimo mbien Chairman, Monsieur de Menin, Cherno, Amadou Cherno Sar, en bi Allahumma amini, en bi mo kadi o jarama e ko gollato ko kontinden ko e kontinan fu eden bawiri en tini hinde tawno darde makko humpani en darde makko humpani non Amadou Cherno Sar a jarama en gal don gollal kaw yoba gay en calmini kaw Amadou Mama Sissi kanko ne o salminama chairman Cherno Saidou Diallo e dum do non ko dum tigoni hande jaynde meden ni salmini on joni joni en jahata e kongol meden leñol kongol leñol joni joni natenen o xanditane ey musibete dubbe kongol mel leñol kongol mel leñol bandiraabe faati koy kaldigal musibe tendube so tawi yimbe ngoni e leydi won ko jawden to bangi kebal won ko jawden to bangi ko podden hebde e leydi ndi nafar en ko tawa eden badi kaldigal hakkune meden musibe tedube so tawi yimbe kaldani pamotirta so yimbe kaldani ko dundu majjere woni hakkude mumen ngare ngiten dido duldi majjere hakkude men enen bisnguji di fuf kalden ngodo erango non mi hannani dum e lenyol gotol kalm dum koy leji leedi murtane fuf hande ko don kongol me lenyol yari dawla mauritani ko leedi li ngaluda so tawi hawrino wonande e kaldigal don dawla murtane liddi murtane poran jogade cedele leedi murtane ko leedi mawndi leedi murtane ko leedi njanji leedi murtane ko leedi ngaldudi bangyo bangdu jiijida en wadi ngalu wana mayo ngo welgo ngo e hango ngo wana leedi ndi wana kaaje de wana kaldo jiijida ngaluni daño kaldo ndarina asibota ko danya don ko da nyama bandiraabe holko haade rentude leedi murtane wadi ko leedi nay wadi ko safalbe wodebe wadi ko hardenebe wadi ko fulbe wadi ko sonin ko wadi ko julfube sen jidi mbiyen safalbe bo hardenebe be e safal wodebe kambe dindi demgal liñul gurngul ene wodi gurngul to hodel chargi en wi bambara khaso kiptina en piro ngam yide jeyede e dar doggi ngo bandiraabe jeewi so tawi en jii ko wayno dawla Nigeria kono tolno e temede didi e sappo leñol temede didi e sappo communauté sen jii to dawla Cameroon temede didi e chapande juy temede didi e chapande juy dawla jafodon dawla Nigeria temedde nay e chapande jididi e juy jafodon dawla Nigeria temedde didi temedde nay e chapande juy e chapande jididi e juy leñol 475 communauté enebeido wonen ko dunkunodo kiptinare kon wonen kiptina magare wodo sa musibe teddube kanyun fof leñidi fof ene ewa wadde etade battundiral holko haadi enen donken wadde gal dum bassindiral kulhuli ngona hakkuri men xayme ronka wawde jordade mba ronka haldu go fofulo gol don ene ko furani monde dodo ganduda jogibe de do may jogibe ngudo ngalu so tawi en kuccindiri no en gusindiri doole meden en gusindiri hakkilaji meden ngalu mon doole amen ngalu modon ko alda e sarli ko alda e lejam layagu bandirabe ko haalaten jelitan hande o palol daana may ngol so tawi no wala no hande cadele kulhuli gondi hakkuli men di ngalen ko be hewbe kaati nan do e be bawno arde ton be kalda yimbe be kaldigal gonga gongudungal be danya hen yimbe danya hen palol daana may ngol reme kon ala ko kulol woni hen kulol ngol ko holdum somin dotti mambere mamin keptu somin dokki wala somin kala mambere mamin keptu kono kulol ngol kadi ko hen somi wadi hen jewlan ni barmi jogorani wasse hay somi yidi wadde ko banda men kala tan bandiraabe dodo non ala sabo yime batta hen hakillaaji ko wona dum ko hande o enen hande wiobe mbimi e wimi e wimani kala ko tagano e der aduna o enen buri hewde pelle kon bandiraɓe mbetete ɗon pellere jettima fandade beele ɗe gonani kewal mumitini so sokkama fo yada ñande ƴeewe wuro fof garɗa ma taw hen gomu giƴiraɓe ma taw hen fedde legal ma taw hen fedde kinde ma taw hen fedde wuro ma taw hen fedde rewɓe ma taw hen fedde worɓe ma taw wuro fof non way ko jiida e pelle kinde diwanuji ko jiida e pelle kinde nder leydi ndi ko jiida fofu ko pelle kono bandiraɓe ɗeɗo pelle fof ko ɓurin hewde ko coppuli ko lankaji ko gomuji ko hareji woy sa yo aɗa arnomi woy sa yo aɗa wona ɗum ɗo so tawi ɗufima e leñol holtopaɗen kono ganduɗa ko fof ko gonɗa gando ko fof reeno ardade ngol ɗo leñol reeno suutude junngo ma mbiyaɗa ardo wallahi sa suutude junngo ma wiyaɗa ardo kala ko ganduɗa ko kamɓe joɗotoɓe mbima wonde hay hunde ala ko ganduɗa wara dariɗo ɗumɗo en jennani ngol kono noon en kaala ayibaji meɗen en jennani ngol koye maggol jeyeɗen so ngol hoyi en koyat kon non en kala ku en kala nyamande de gele do horam en kala nyamande de no wonno ko nyamande de moddani kon jaram mi salmi non dum do wonno hande ko jogin den to bangé kongol mi layo yo Allah yob moddere yalla uddir yañ kon jaram.